Godfather.
It's clout, baby.
Jaime!
Yo, mamacita, wake up, pose. Why the pose? Me nataka ni kuposti. Sina flash ni na tochi. Kwenye pochi kochi. Ama topige kwenye vogue. Aita noga hiyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shengiana. Uswazi ila swaki nyamwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe.
Fita.
Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, nikikodoro, wavae na wao, watuonyeshe.
Fita.
Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vigoba goba. Like this.
Umependeza hiyo.
Like this.
Umetoka chicha hiyo.
Like this.
Ibana safi hiyo.
Like this.
Mbona bambi.
Like this.
Umependeza hiyo.
Like this.
Umetoka chicha hiyo.
Like this.
Ibana safi hiyo.
Like this.
Mbona bambi.
Take a picha. Take a
picha.
Take a picha. Take a picha.
You're the boy. Kwanza, umetokia poa kuna matata hapa kuna shida maratu ndo unapati kuhusu penzi maondwaga mashaka ukinikere nita kupiga baoni zali ya mapacha au mpaka kweke dp dp nkupeleke bata flani Mississippi cp ete na uzuri wa makeup siwa siki siki ndo kwanza siwa sikia wa waongo weka pozi flani pinda mgongo samini umwiri ni sapio udongo acha nikupe viuno flani vya mkongo
like this umependeza hiyo
like this.
Umetoka chicha hiyo.
Like this.
Ibana safi hiyo.
Like this.
Mbona bambi.
Like this.
Umependeza hiyo.
Like this.
Umetoka chicha hiyo.
Like this.
Ibana safi hiyo.
Like this.
Mbona bambi.